Tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkuweka gati.
Tondwisanze njagala mukwano kati
kuno okwagala nze kulimenya kulimenya balala nzirugaze sibagala gwansanira
esanyo lyo lubeerero ndetete mutima munda mulipwire mirembe obwedda nesunga kukulirana
amasongonga gazimera
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita mudogita
neta mukulu kwalisola
amasongonga gazimera
nawo kiraba
kino kikamwe
omukwano lubabu
leka mpita mudogita
neta mukulu kwalisola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati oyagala mulinze nkulintya kyogere kati watama kubala nsonyi naawe ekitiko nanywa kyanoga baby tonaba wano eyo tebakulise no nga switi
kati nkitegedde kyogamba kanzije mukwano wetaye kamala okufuna ku kkooti ekyo nakyo kiwedde amasongo nga gazimera
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita mudogita
neta mukulu kwalisobola
amasongo nga gazimera
nawo kiraba
kino kikamwe
omukwano lubabu
leka mpita mudogita
neta mukulu kwalisobola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati
wabula ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda lowooza ne bwonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abange
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba
bako tosikasika sati nawe kangende gyengenda ndowooza ne bwonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abakazi
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba ogenza otya
namu ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda ndowooza ne bwonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abakazi
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba ogenza otya
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati